Here's another one. They call me the king of badman. I juju niga soka mlupo ikoko yokote mindo MC na epita biti zote niko juna ningini ya kakimondo ya wakubwa ni kama ngoma msondo na vokata vina kufa mazima snichi hunitoi kwenye reli buma niko speedy car duma na kata makombola yenye vina vimeshona bangi sijachoma na wala situmii nyimbo zangu zimebezi kuiseme ya jamii na kemea na pia na burudisha kuna vyuma vya kupeng imevikarisha kwenye soko tisha kama boko sija kuja roko hip hop rudisha kwenye soko 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 yeah
soko soko yeah
wanajua kisimama wasimama I'm a bad man killer nas biggie biz kwenye lana nishapita kila chocho wezi kusa umoto kuzuia hizi ndoto nikucheza na moto 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 moto
pia zipo zile za kubeng zinavutana double car bewa za train simami car chain watu wana hang nichi wapo wengi wana fail na wa pain wakiweka mwamba na kunja mbele na songa kesha unawanga mimi na kesha kwa kuomba haters wapate kizunguzungu Mwenyezi bariki mapito yangu Bali nimetoka Toka adui wanazidi ongezeka Kila na posto Maumivu kwa wana umi aga roo Kani mekura vyao Niko ready 24 hours Niko beef na not sauce Red dead ones Wene mshiko Pia na minipo Sinisake ba Miss Cash kama popo Yeah Miss Cash kama popo nigga
Wanajua kisimama wasima
Wasima
I'm a bad man killer nas biggie biz kwenye lana Nisha pita kila chocho Wezi kusa umoto Kuzuye hizi ndoto Nikucheza na moto 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 Moto
Here's another one. Here's another one. Here's another one.